baydiyo caynka aanu xiray aruurta bax baan ku idhi bambuusi dhex maray qarfa ah harraad buu bestii ahaa baddaa ka caba la yidhi miyuu hombixi karaa kalgaxalkaan baanan jiray baydiyo caynka aanu xiray aruurta bax baan ku idhi bambuusi dhex maray qarfa ah harraad buu bestii ahaa badda kacaba la yidhi miyuu hombixi karaa bilciideed dalashadeed baraarka la sadqaynaayo bilkhayrteeda kuma farxaan bilciideed dalashadeed baraarka la sadqaynaayo bilkhayrteeda kuma farxaan waagii la maray buriqo naqaa la yidhi bulkii loo galay cabsida jacaylkii ma laga baxsaday bisinka waagii la maray buriqo naqaa la yidhi bulkii loo galay cabsida jacaylkii ma laga baxsaday bukasa kaligiiri naftayda anaa boqre maxaad isla buuxisaa bilista maada wax dhee kasa kaligiiri naftayda anaa buqri maxaad isla buuxisa warbilista maada wax dhee dadba bumbuni balaayo ma dhicin doraad balaayo madhicin doraad berina sadaashu wacan dadba bumbuni balaayo madhicin doraad balaayo madhicin doraad berina sadaashu wacan inaan baana lagu dawayn berriyo maanta baa run yahay si fiican haloo barti bilaal adin baanu niri inaan birna lagu jarayn inaan baana lagu dawayn berriyo maanta baa run yahay si fiican haloo barti bilaal adin baanu niri inaan biyo mayri karay inaan birna lagu jaray, inaan biyuhu mayri karay, inaan birna lagu jaray, inaan baana lagu dawayn, bergiyo maanta baru yahay. Si fiican ha loo barti bilaal adin baanu niri, bilaal adin baanu niri. Si fiican ha loo barti bilaal adin baanu niri, 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 bilaal adin.